fish grab music. Lamar fish grab care. Bassa.
Billness, billness. Billness, billness.
Bado nawaza mwanaume kama wewe, kwa nini unanitesa baby? Haya si mapenzi ni mahaba, yananitesa baby 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 boy. Nashindwa mimi hata kula, nashindwa baby nalala njaa. Nashindwa mimi hata kula, nashindwa baby. Manyanyaso ya moyo.
Paka macho legeze, nikupe vitu mpaka akili mpoteze. Siwe tena mbali karibu sogeze. Kivua nguo du, niko hoi. Unavowaka kwenye giza kama vile color boy. Kabla ya kuingiza unanishika na mina enjoy mabisho watu boy. Nikiweka misi toy, ningekuwa Saigon. Ningesema oi oi.
You got me thinking, girl, you my mind do. Vili na kumisi utamaliza bandu.
Wewe baby girl, wewe wewe baby girl, wewe.
I'm a PhD, preacher diva, no pimps, huna times na wajinga. Keep it low, P, no keys kwenye ndinga. Vile tuna cruise like BQ on a jiga.
Levels, baby.
It's like BQ on a jiga. Niliona kwa gazette, natoka na kiba. Sweet techno na GK, wanna piga. Story mob, but of them nigga.
Umenipa moto, sio na kifani.
Mandugu Digital.